wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Haaji Xasan oo soo weheliyo gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Axmed Maxamed iyo weyba degmada Wajid iyo ka daafurina daafurka dhismaha deegaanka degmada Wajid ee gobolka Bakool qolibana goobro ku hayay gudoomiyaha ku meel deerka ee degmada Wajid Maxamed Macalin Yuusuf iyo ku xigeenadiis mas'uuliyiin ku dareereen hay'ado ku howlgalow degmada odayaalka dhaqanka iyo qaybo shirdoon bulshada qoreen gudoomiyaha degmada Wajid iyo kan gobolka Bakool iyo weyba si wada jiray bulshada iyo anka ka baagana in lagu wada shaqeeyo horumarinta arrimo bulshada iyo waliba amniga magaalada
wana wasiiradina markala hadhowaa adiga wabdiga iyo gudoomiyaha gobolka markala hadhowaad oo bilaayeer inta bulshada ka sugan oo ururada bulshada dhanta saaso kale weyba qayb ku ah safkan hor dadka fadhii dhon weyba ahaan maamulka hore oo golaha deegaanka degmada Wajid dadka ku tirsanaayo marka bulshada labaantii aan ka soo wada erkorn idan maasanta dhawaa insha Allah idan maasanta
wali un handeenay degmada Wajid anti la daadejiyay dowladnimadii oo council-ka leen soo in golaha deegaanka leen dhisa yahan deernay degmada Wajid hoob ilaahay waan way dhisa doona in wali inta badan qayb ku ah masateladiyo markasta leen ku maara maane masadaadka wala doonana golaha dhaqanka iyo inta badan leen ku fadhiya iyo wada shaqeyn iyo wasaaradii indhahay wali hoojiyane marlamaad imir sidaad ka nagaane anti abniga qayb ku haado abniga ku qayb qaado odayaasha dhaqanka eetiin dhalinyarada eetiin hooyooyinka eetiin abniga ku qayb qaadatan
dhanka kale waxaanu ku miday odayaalka deegaanka iyo wax garadka degmada ay ku hadleen sadiye muhiimanka ta dhisow ka dowladnimada iyo waliba iska doobnaado ka bulshada
labaatan goobtii sidii hortubo ardayda jilibe insha Allah hayaan la insha Allah lankii falaasan hanagsada lankii falaasan reebada isii hurun ay sii gureejiyana neer macnaa on hurnamada asbaata ma taawiyaan waa adiba afkani geedaa timudu walaay kale min dilin maamusu gudaaj ee madan walaay kale oo ardayda oo kusimaa iyo iyo wasiirki iyo hoose ee lahna sanadaan uu yaanu goomu
wali aan loo baabi doona wali aan loo baabi doona kulli dawladda iyo ma aragtay dadkii shaqada ku lahaaya iyo banii goobada madisadaata walisla walilna dadka deegaanka walisna lena walni sheegi walun hatu ku kanan magdaano safadan misa safadan un hatu ku erhan male nabadgelyada ka dadaalmeen
dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Haaji Xasan oo weeyba isku hadlay ujeedka safarka iyo muhiimadda la kuleeyay
walla nabada an kooyne buladku nabadiisa in un hoojino an kooyne ma walaal dhinno ma kooyne dadku waa ila jaraalo suldaanka in ku weynaatiin ku intirroogo liqof iyo lihayad ku dhalay arag ma in kooyna in nabadaasi ha arag aan walaal una sheegana rumayno nabadaasi hata noqon maamulka nansoobiya una arag aan kooyna dadka oo may ku dhalay aranaha may hayo hay'adoogi oo kaamayay degmooyinka oo aan walaal dhibaato ka dhigi masuul warbixin iyo biya iyo kumid ayin may in kooyna inuu wal arag aan nuu qalmayaan hoolung in aan laysan nabad ka dhido iska doorado horta taasi uu yaa saaran dadka daayad wala ka faafiyo hay ma hayso oo umada ka qiyo hay haddii isin ku horsaayo kortaan isin run u sheego kortaan aan runtay tan waa aan ku dareeda ka wada nabad safadaana lan wala ku bedelo majar shanaysi isin wala ka qaybsatay ga geel kan la qaybsade odayaalka dhaqankiisa wala doorado haan ma hanasbe geekin isin wada doorasan isin sheenasan ki isin kan kaso waayay no reebo taraan isin has ku reebasan ki isin taraan ka halayna bay fiidiyan isin isin ku fade adam isin raw maana isin meeriyo haa may faday in adaata kusho kusho iyo oga dad badan jiraan oo geeke buladku hata wal fadaayo ama suxbar naga fadaa ama gudoomiyaha naga fadaa isin si ku koos maana ma koos
isoo ka golo deegaanka degmada Wajid iyo waliba hateeta tolo bilaabo doona maadaama ayo horeelan shal dire xildhibaanada golo deegaanka degmada